twari twiteze twari twateguye twari twapanze nige na migambi coronavirus ni waru urimo makabe chibari bazi kuzabu ubujohe ubayubihe amarira menshi n'umuhuro gumana we ni wowe uzi byose kandi na ucingwa uzima buzi iki cyorezo coronavirus nuko watu babashe waranatuzinushe wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarete kure usanga mu isi na gakondo tuhafite
ayo
kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro coronavirus nuko watu babashe waranatuzinushe wadukumbushe igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarete kure dusanga mu isi na gakondo tuhafite
ayo
kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro virusi wajutandu kane siyo twari twiteze kwizabi ubucire iba igihombo ubukene bwinshi n'inzara mana we ni wowe uzi byose kandi na ucingwa uzima buzi iki cyorezo coronavirusi nuko watu babashe waranatuzinushe wadukumbushe igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarete kure dusanga mu isi na gakondo tuhafite
nayo
kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro coronavirus nuko watu babashe waranatuzinushe wadukumbushe igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarete kure dusanga mu isi na gakondo tuhafite
nayo
kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro
Siko biza